na do today? Wapi na choma great? What in na do today? Wapi na celebrate? What in na do today? Wapi na choma great? What in na do today? Wapi na celebrate? Kwanza bwana sifiwe, hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza, ucheze cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula, na tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga cho kibanda, mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kahuo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza, ucheze cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula, na tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Kazombie ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Comic Slicer.